Later.
Ati unasema ati kambata gen sizisikia nkoma wa nati zimeshika kankono zimeshika kankono ati unasema ati kambata gen sizisikia nkoma wa nati zimeshika kankono zimeshika kankono ati zimeshika kama brass trap ya jike nyambura na ni non-stop design tunapurura na washa ni kichen tukisiza za machura kelele mingi bado maji tunakunywa leta kinari ni kusitie kila niko makali ama yodena sinira napenda vena songa neza guza ama lao jina bado trio mio I'm the baddest in the town
trio mio
fuck kinyo mekombia unta kukaribia muna takukaribia vile utashika baby gani komaziwa neza kushiki treti lunaitishu napatiwa ati ati unasema ati come back again sizisikia nkoma wa ati zimeshika kamkono Zimeshika kamkono Ati, ati unasema Kambata gensi zisikia nkoma wapa Ati zimeshika kamkono Zimeshika kamkono
Yeah, flejeshi yangu ikono moja Na filne kanko inako lately And I ain't even hit my pinnacle deadly Vlembogi iko juu ya maji call him sailor Say you the one there with a miracle baby Price leo siya jana gaden Kona mama na niyandama do you manza na red Nando mana muzoza sana juu mitani meset Chunga dranya jituki kutana ineza zama kwa sed Na wezi try kuni finesse Juu hiyo trend ilianzisha Speak emisundo kwa cabinet Ampex kwa proti na sababisha Natembea kama governor uko western Itajijine ya nigga misi kwa fresh tan Mwesh kam, Islando sindo the best clan I got the soul shinda kampuni ya pep tang Silly me, sizi simp mini G Ini biz kama shop CBD Liberty, mini ras kiki Z Lyrically, ini smack DVDs Zimeshika kama mkono safi Advice na msomo staki Zimeshika di mamboy na manyonyo ametuwa mashati Woi juani kubaya, sinao ni pornographic Aupei money, wall na vaku zetu automatic
Ati, ati unasema Ati come back again, sizisikia nkoma wa Ati zimeshika kama mkono Zimeshika kama mkono
Ati, ati zimekana shi Ati, ati zimekana shi
Zimerunda tunajitepa na the kamati Wanati polite wakimezi shapa wanati Wita nakalisha mgana zi Tumebeba zitu chine mati tunachapa sips Amia umsupa sitem zimekapa team Yuma keko sawa mbele tunapenda double D's Peng ting time ya mechini mabalancing Ebu tana round chora sabala fustanda tees
Hatuna sema
Come back again zizisikia nkoma wa Nati zimeshika kamkono Zimeshika kamkono Zimeshika kamkono Wait a split bill Sija kunyo mgazi solo I'm just playing Round lingine mendo sponyo Wapewe watoki ziiri ya mika songo Simsima Seuga the keys to my bima Nisha pata key Jeza na bossy Unakunyo unabana shi Madolare na wateka na the currency Unakuja soba Unakunyo unabana shi